new Alamein on the track.
Ba 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 ba, achieve them. Ba 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 performance. Ba 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 ba, achieve them. Ba 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 performance.
Ushani kuna nazi tu inoga. Acha wasema umeni roga. Kaza kamba kabuti la soja, yeah. Akili ushai koroga. Shuka kwa chini njo. Kula maini love. Minawe jembe kwa mpini love. Umeni nasa bila urimbo. Nikiwa kando yako sina ujanja, sina gambio. Unachotaka nasema niyo. Siwezi kukupinga dadio. Daddy-o,
baby, katoto kana perform. Katoto kana perform. Katoto kana perform. Katoto kana perform. Kama nikizama, nikinuka, nikilamba, nikibusa, kanishika.
Oh, baby,
perform. Katoto kana perform. Katoto kana perform. Katoto kana perform.
Baridi jo ni gande. Nikikuzidi ya joto ni kukande. Nikichutama we ni pande. Tena nifungie kamba ni sirande. Sirahisi we, sirahisi wewe. Katu katu kukupateza. Nikikumisi wana jihisi kama wajanja washaji ongeza, yeah, 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 yeah. Oh, kwangu nyota, yeah. Kisima ni maji chota. Wakidole jicho ni ushani chota, yeah. Mchezo ni we ni kota. Umeni nasa bila urimbo. Nikiwa kando yako sina ujanja, sina gambio. Unachotaka nasema niyo. Siwezi kukupinga dadio, dadio, dadio.
Biebe, katoto kana perform. Katoto kana perform. Katoto kana perform. Katoto kana perform. Kama nikizama, nikinuka, nikilamba, nikibusa, kanishika.
Oh, baby,
perform. Katotoka na perform. Katotoka na perform.